sabtadii waxaa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo gaaray qaybtii koowaad ee ciidamada ka tirsan militariga dalka Kenya oo ka mid noqonaya ciidamada nabad ilaalinta ee dalalka Afrika ay qaar u diraan dalkaasi ku yaala dhinaca bartamaha qaaradda Afrika. Arintan ayaa si aad ah looga hadal hayaa dalka Kenya. Haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka ay dawladda Kenya ciidamo ugu dirtay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Nairobi kana faallooda arrimaha gobolka Geeska Afrika.
ciidamada loo diray dalka Congo ee dirtay dawladda Kenya waa 900 oo military ah kana kooban ciidamada loo yaqaan Kenyan Defense Forces. Maalintii sabtida ee subaxdii waxay ka degeen garoonka Goma Airport waxayna ku biireen peacekeeping mission amni sugayaal horaanba u joogay dawladda Congo oo khaasatan ka qeybta amniga sugayay gobolka loo yaqaan North Kivu waqooyiga Kivu. Haddana waxay ku sugan yihiin Goma waa saas waxayna ka ahmiyadda ay wadeen xagga waxay tahay inay kala shaqeeyaan dawladda Congo iyo ciidamadeeda militariga ah in ay disarmament iyo hubdhigid ku sameeyaan rebel group-ka ee waddanka amnigiisa carqaladeeyay oo loo yaqaan M23 March 23 group.
Marka go'aankan ma Kenya ayaa iska qaadatay mise waa go'aan midowga Afrika ayaa ciidamada ugu dirayaan DRC?
East African Community Bloc baa jiro. Go'aankan Kenya waxaa la qaatay East African Community madaxweynaheeda orderka bixiyey, baarlamaanka waddankana waa ansixiyey oo waa ku waafaqay. Marka waa arrin lagala ogaa Kenya haddii danba ugu jirto inay ka qayb qaadato peacekeeping noocan oo kale ah danba ugu jirto hegemony ahaan mise madax East African Community ahaan bay waqti garanaysaa. Marka way soo saaraysaa runtii dan weyn baa ugu jirta xag magac ahaan iyo xag maqaam ahaanba.
Marka ma go'aan uu madaxweyne Ruto uu qaatay oo ciidamadan uu DRC ugu dareeba mise dowladdii hore ay ka horeysay ayaa hawshan soo waday oo isaga hadda uu sii dhamaystiray?
Dowladdii hore go'aan ay qaadatay maahan, go'aankan waxaa qaatay President William Ruto baa qaatay. Baarlamaankana runtii uu ka falanqooday uuna ansixiyey. Saan ognahay isbuucan hadda salan ku soo socdo waxaa gowdanka Congo tegi doono madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta oo la fadhiisan doona madaxweynaha dowladda Congo kana hadli doono arrimaha amniga iyo regionka wax ku saabsan. Isbuucan sidoo kale waxaa joogay madaxweynaha Angola oo la kulmay madax dowladda Kigali ee looga amriyo babol Kagame la kulmay. Sidoo kale wuxuu kala hadlayay arrimaha M23 iyo Congo ku saabsan. Marka arrinkan waa arrin hadda runtii Kenya ay go'aankeeda gaartay, laakiin horaantii hore Congo hadda kumaysan jirinba East African Community. Dabayaaqadii markii uu hayay xilka Uhuru Kenyatta bay kusoo biirtay East African Community, dowladdii Uhuru Kenyattana kusoo dirtay. Marka way ku cusubtay East African Community, waa dowladdii u dambeysay kusoo biirta.
Marka maxaa xilligan kusoo beegay in Kenya ciidamo u dirto Congo?
Waxaa kusoo beegay, waan soo oran karaa, M23 isbuucyadii iyo bilihii la soo dhaafay waxay ka bilowday dagaal taagan joogto ah waqooyiga Kivu bay ka bilowday. Waxayna sheegasho ka wadaan in M23-dan runtii horta waa rebel group ka kooban qowmiyadda loo yaqaano Tutsiga. Tutsigana waa qowmiyaddan ku dhashay madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame. Marka Tutsiyiinta mar walba waxay cadow u arkaan Hutiga kuwan Hutiga loo yaqaano. Marka waxay horantii hore agreementiga la galay 2009 March 23-ga magacooda hata meesha ka imaanayo waa M23 March 23, yaa waxay ku salaysnayd in integration lagu sameeyo oo ciidanka dalka lagu daro oo qayb ay ka noqdaan waddanka. Oo marka tiiba meesha ka baxday ayaga marka waxay arkaan in betrayal lagu sameeyey oo qabiilka kale oo mucaaradka ku ahayga inay waddanka iyo militariga iyo wixii 94 ka dhacay Rwanda mid lamid ay ku dhici doonto oo qabiilkan Tutsiga la baabiin doono wax noocaas kale arkaan. Marka kacaanka ay sameynayaan M23 darteed iyo dagaalka baahan ay ku qaadeen peacekeeping missionka UN u joogay Congo iyo militariga dowladda Congo dagaalkii ku qaadeen baa waxaa ka caawinaysa dowladdani Kenya militarigeeda si rebel group-ka loo mareeyo.
horay ciidamo kale oo nabad ilaalin ah ma u joogeen?
Runtii waxaa waqti waxaa soo martay wadanka ay joogeen 900 waxaan ka wadaa 20,000 oo ciidan peacekeeping mission United Nations ay lahayd. Haddaan kula hadlahayo dowladaha adduunka ugu qowa duweyn ciidamadooda joogo, waxaa xusid mudan inay Congo tahay dowlad caan ku ah mineralska, uraniumka, goldka, diamondka iyo waxyaalo fara badan ku ah. Marka global powers ka dhan adduunyada dadka ugu superpowerada dhan ba ayaa joogo oo kula xarima military, peacekeeping mission ahaan u joogo. Inta hadda tagtay Kenya markii loo barbardhigay wixii joogay, Kenya waxay noqonay irbad bad lagu dhex jiray. Marka horaantii intii joogtayna wax saas kamaysan qabanin runtii. Marka kuwan Kenyana kuwa ayaga joogayn bay ku sii biiri doonaan.
Shacabka Congo siday u arkaan ciidamadan nabad ilaalinta ee Kenya ay u dirtay Congo?
Shacabka Congoleeska runtii way kusoo daaleen ciidamo la diri. Hadda Kenya waxay sheegtay in 6 bilood gudahood ay shaqada amniga meesha u joogto ay kusoo dafjari doonto. Sida ii muuqata anigani waxaan arkaa 6 bilood baad sheegay 6 sano inay kusoo afjarmi doonin.